aje ni aje. Iwacha ni kushoju ya Mungu na ni ni aje ni aje. Iwacha ni kushoni mzuri na ni kila kitu joni yeah yeah yeah. Kula kulala joni yeah yeah yeah. Ataka kitu joni yeah yeah yeah. Pia kungara joni yeah. He is so good. He come taste and see. He is so good. He's been good to me. Kuje ni wase, kuje ni wase. Wacha ni washo sho sho. Kuje ni wase, kuje ni wase. Mtaimba so so so.
Kuje ni wase, kuje ni wase.